Muziki na nyuru nyuru. Chifu Renaldo. Sikiliza maneno sasa.
I wish you were born.
Street, man.